Alpha Entertainment.
Let's get it one more time, let's go. Con Bizo and the Dope Boys in Bapele. D-O-P-E Boys. Yet come on.
Young Dad.
Let's get it.
For the year 2020 music. Let's go.
Yo, abanole shakwati bantu sana. Batefu batontong kanyawete sana. We bamona mazi. Tawapsana nendosh. Aba mazin in soka.
Sana.
I am a zin in soccer.
Son, na papa.
I am a zin in soccer.
Kwa wamona pamen swaban soni. Nangushimika taba posa po baba pafoni. Tumfuafyo kwa tina balule. Tanga wamona kubakani. I am a zin in soccer. I am a zin in soccer. Na papa. I am a zin in soccer. I am a zin in soccer.
Aba mazite sana, chiswango. Bena they sweep, every feeling get chip yango. Unda waku fuka kanshi duambo. Boy special dama nemu za chituambo. Niba pielo, bafafo kudiamo. Ukupampa minapa kabano amo. Ninsaka tibe na fiance fiabo. Ningulu nishta, bamona kubanabo. Baba selfish, kona kufi bebe. Nishpo ishpoe buncha chibebe. Ngani wabo gai kukushinga sepe.
Go up and only shakwati bantu sana, but the fuba tontong kanyawete sana. We bamona mazi, tawap sana nendosh. Ha, aba mazi nin soka.
San,
I am mazi nin soka.
San, na papa.
Aba mazi nin soka.
Go up and mona pamen swaban soni. Nangushimika taba posa po baba pafoni. Tumfuafyo kwa tina balule. Tanga waba mona kubakani. Na mazi en soka. Aba mazi nin soka. Na papa. Aba mazi en soka. Aba mazi nin soka. Kama kanga chile mone kaka mungulu. Ni shefo chasunga mubongo tatafikulu. Inenda papa muntu wa mazino kumfuati. Na ingisha kamwa na kanono kukati. Batefo chimone kapa menzo ambo. Kufenda bantu chaipaya ni fiumu rambo.
Gabati badile kukisha motitebo. Amashina kumfogo vya tembo. Kaba mwena kumaswaini noluveyo tebo. Pointed ni shichapo kuishiwa evo. Elo baseka ni waka manomo. Ngaba kocha ni shichapo iwani nomo. Gawaba nole shakwati bantu sana, batefu batontong kanyawete sana. We bamona mazi, tawap sana nendosh. Ha, aba mazi nin soka.
San,
I am mazi nin soka.
San, na papa.
Aba mazi nin soka.
Kwa bamona pamen swaban soni. Nangushimika taba posa po baba pafoni. Tumfuafyo kwa tina balule. Tanga wabamona kubakani. Na mazi nin soka. Aba mazi nin soka. Na papa, aba mazi en soka, aba mazi nin soka. Chapwaf.
Teti bakupele ya mutulo kono bossi. Bafua high level komando lo bossi. Takwa bapulo feti bena nilosi. Kulanda kwa walo kapange ngozi. Batu mpanga na bapakama. Oji takwa bano kupanama. Ili nsofeche asmadama. Baba ne misangwa bayama. Bapeshe chipanda. Niba mazi bati bari panda. Ninsoka tide bari bandwa.
Go up and only shakwati bantu sana. Batefu batontong kanyawete sana. We bamona mazi. Tawap sana nendosh. Ha, aba mazi ninsoka.
San,
I am mazi ninsoka.
San, na papa.
Aba mazi ninsoka.
Kwa bamona pamen swaban soni. Nangushimika taba posa po baba pafoni. Tumfuafyo kwa tina balule. Tanga wabamona kubakani. Aba mazi ninsoka. Aba mazi ninsoka. Na papa. Aba mazi ninsoka. Aba mazi ninsoka. Chapwaf.
Hela hela. Yabo kone Bizo. Young Blood. Douglas Life Yard. Drop down.
Alpha Entertainment's music.